kanyaga scene, ni vitu obscene. Time to celebrate, all we do is win, win.
Kaka unajua, kaka unajua, kaka unajua.
Onge koko. Okay, so hii ni ya wale wataona isura kwa media. Nafunga dili ya kitu nusu milioni, kitu suru jioni, alafu miashe sensimilia na la familia. Niko 18 na dema kwa 24, true story. Nkiwa 18, wafala kwa 24, true story. Onge koko to the world, I am him. That's why they call me Pin, Luo Flora King. Wezi fikia, mini joginda sing kwa mvua. Utamtambua, nikinge ndiani ya sin, unajua. Bingwa Buddha, sema tena bingwa Buddha. I stay fly, atake kwiki ting.
Kanyaga scene, ni vitu obscene. Time to celebrate, all we do is win, win. Kaka unajua, kaka unajua, kaka unajua. Onge koko.
Kanyaga scene, ni vitu obscene. Time to celebrate, all we do is win, win.
Kaka unajua, kaka unajua, kaka unajua.
Onge koko. Onge, onge, onge koko. Onge, onge, onge koko.
Kaka unajua, kaka unajua.
Onge,
kaka unajua.
Onge koko.
Kaka unajua, kaka unajua.
Onge,
kaka unajua.
Onge koko.